yako waje kunipa imani mimi. Hamozeji asina la kusema baba, ila Mola nyesha baraka zako ko hatutaki la ana baba twahitaji baraka zako. Mungu wangu, maisha yangu yamezama, yatizame Mola na kuomba baba, atuma mala ikawako waje kunipa imani mimi. Aleluya, usifiwe Mungu Baba. Aleluya, Yesu mkombozi wangu. Aleluya, luya luya luya. Usifiwe Yesu mkombozi wangu. Mungu wangu, maisha yangu yamezama, yatizame Mola na kuomba baba, atuma mala ikawako waje kunipa imani mimi. Unapolala muombe Mola, unapamka mushukuru Mola, unapotembea muweke mbele, na yeye atakupigania. Mungu wangu, maisha yangu yamezama, yatizame Mola na kuomba baba, atuma mala ikawako waje kunipa imani mimi. Mozeji asina la kusema baba, ila Mola nyesha baraka zako ko hatutaki la ana baba, twahitaji baraka zako. Mungu wangu, maisha yangu yamezama, yatizame Mola na kuomba baba, atuma mala ikawako waje kunipa imani mimi.